Yeah, niza home, mati hako home alone. Mina dhani ananisikiza la fuwa ni ombi loan. Mikufika uko silika till dawn. Na minikia muka sikuwa atana bob. Imaji zote mini li spend a notice. Mifoni noti nisa spend kitu tau 40. Zimbona nina shida ya kamuni glory. Muni yake kwa maombi ya kiamuri. Heri mkailoni sezi choka na mbogi. Niko uku makarina makarena loki. Shkizi na wasana au nioni. Heri shinde udaku na mama ploti. As long as I'm breathing, mimi I'm okay. Yengini shida mwili mimi I'm sorted. Kani story ya pesa, biashara I'm open. Kani story ya mechi, hi,
I'm watching. Nikusaidie,
watch at me.
Naza kusaidia,
I'm watching.
Nikusaidie,
watch at me. You don't know my story, I'm watching.
Nikusaidie,
watch at me.
Naza kusaidia,
I'm watching.
Nikusaidie,
watch at me.
Tegwe pia pressure. Kupenda na kuteka na sini pia pressure. Kuzungusha tazungusha tutafuta pesa. Izo vitu zingine za kupea blood pressure. Una dhani unawateka na kumbwa na kucheza. Wamekupangia siku ya kuko kalenda. Bibi yako wanashinda kwa kiateka. Julize mbona ni bazo na kuona na kucheka. Wacha tu sijika na chizi au ni deja vu. Usposikia la mguzu na vunjika ku. Ama juu minyo April mini beba full. I wonder but
long as I'm breathing, mimi I'm okay. Yengine shida mwili, mimi I'm sorted. Kani story ya pesa, biashara I'm open. Kani story ya mechi, highway I'ma watch at you.
Nikusaidie,
watch at me.
Naza kusaidia,
I'ma watch at you.
Nikusaidie,
watch at me. You don't know my story, I'ma watch at you.
Nikusaidie,
watch at me.
Naza kusaidia,
I'ma watch at you.
Nikusaidie,
watch at me. You don't know my story, I'ma watch at you.
Nikusaidie,
watch at me.
Naza kusaidia,
I'ma watch at you.
Nikusaidie.